Mezi ni pe karatasi ni andike hizi habari. Habari za maisha game, maisha yote ya safari. Maisha ya tari, maisha ya shari, piga kabali. Leo ntasema mengi litatosha hili daftari. Asubuhi kumekucha na jikuta kwenye music. Gain all in, hakuna tena paku luzi. Ride a line kila angle. Nasimama kanyerere ni kifo zibi bengo. Dadi ananita malengo. Mdogo kiumbo, akili kama tempo. Busy Babylon bengo. Sudani na mzaramu kichwani ni sifa nengo. Kuna tatu ni miaka, yote nipo kwenye game. Suniulize na vokula rao, liza pia msoto. So kunikuta kwenye stare na mademu. Na nifata lafno nuliza bari za changamoto. Game uliaza mtoto, leo na watoto. Mini mtoto lifanya watoto wajue soko. Kama sifa zangu zipo, hamto zungumzia. Ntatulia, mwanaume shindani na sidiria. Come on, come on. Say my name, girl. Sami Rajab, nambari moja shule. Sikuamini kama somo niliyatupa kule. Asante Mola kwa music mama kula tule. Promoter mkwanja kwanza show sifanyi bure. Kwa pamba za blue blue, masista duwa kani kiss kiss. Shusha tabasamu kama mende miss. Tuko pamoja uswazi na mboga saba. Spocheza mapozi ataicheza mama na baba. Mkivo club si mnalewa tila lila. Na role model wenu si ni Babylon killer. Msijivunge semeni uso kwa uso. Mnogopa ajali ya boda boda na fuso. Fanya business dada wezi vagi. Ulinzi uko salama, cheki tagi. Kama sifa zipo na mtaki kuzungumzia. Ntatulia, mwanaume shindani na sidiria.
Mapose na we, wana mapose na we. Mapose na we, wana mapose na we. Mapose na we, wana mapose na we. Mapose na we.
Come on, come on. Say my name, girl. Babylon, busy Babylon. Woo. Go by the name. Busy Babylon, busy Babylon, like busy Babylon, busy Babylon. I go by the name.
Young Star Records.